waxaan caawa qaadayaa hees hooyo hooyada loo qaadayo oo uu sameeyey maxamed deeqalfa uu hooyadii u sameeyey laakiin hooyo dhan qusaynaysa.
Okay. tira naftayda hoyoy maani hoyoy fudwaay awga markan il ubaadawa
agar dama iyo allah halista ka